Yes. Oina ekigambo ky'ososa okwogera ngu oyanjula shoyo n'ogamba ebintu kati we bituuse babikubye ebirakalaka buli kimu kirimu ebiraka n'obufumbo bw'ennaku zino bulimu bwakuba birakalaka olaba abantu nga basanyufu batambudde bonna maybe bali ku pate ng'olaba basanyufu ba naye ng'ekyo bakubye ekiraka ebaddayo waka ku ngufu
munda eyo waliyo ku ngufu
ku ngufu atandikira ku mulyango
newano
wano babaita hani darling kupatwe n'ogamba eno kapo nga bagikubye ekiraka so kati ebintu webituuse guno omulembe ensonga lwaki bikubiddwa ebiraka nti obuseegu bujjudde nnyo abantu bakoze ebintu bingi nnyo nebeerabira katonda so enjawulo eriwo ku Namukisa talk show nti ekulembeza katonda okusooka tuli owemyoyo sikwogera bwogezi kuwulira bigambo bituvaamu kuwulira bigambo ebirungi byetukugamba naye tuwana ekigambo ekya Mukama ekiwa obulamu kubanga awatali Mukama tewakisoboka with God everything is possible so ekyo kyetukulembeza so Namukisa talk show nga tenaba kutandika nga sinaba nakwogera na muntu yenna woba ozze mu studio zaffe eno entebe erunyo tusooka kusaba ne tuwonga buli kimu mu maaso ga Mukama in that ebizibu byonna byoba ozze nabyo okwogerako Mukama aba olwedde yatudde dda nga yatuwadde dda solution y'ebyo ebizibu naki na n'obugabiriza engeri gye tugenda okukola ki okuyita mu buzibu obwo na ngeri ki gye tugenda okukifunamu ekintu ekyo Mukama aba yabadde yamaze dda okuba empenda so nga wombuuziza Apostle Ngabo nti njawulo ki eri wakati wa Namukisa talk show ne show z'endala Namukisa talk show ya Mukama Katonda twagiwonga yeri Mukama tetukola lwa magezi gaffe naye tukola ebyo Mukama
byagala tukole
yes
obuva mu ggulu yes
ya nekigisobosa okuba enjawulo n'okubanga esobola okuyamba abantu
obubaka n'emisomo gyaffe gijja kweyongerayo mu kitundu kyaffe ekinaddako